Hello? Hello? Hello?
Hello?
Hello?
Waa di maqlayn?
Waa kuma qlayn walaal?
Walaal ilaa saakin soo garaacay maxay ne hela meesha ma xidnay?
May walaal may waxba ma xiran.
Lixdiisa waxna may laa tadoodi way soo garaacay inoo niga qaban weydeen.
Walaal lambarka un baa soo garaacay.
Ah.
Walaal uu furan yahay walaal ma waaragne.
waad naga qaban weydaan u dhacay ee baan kulayahay gaari ma taagan yaa soo dhaqaaqaya
xaggee walaalo xaggee
wa jaale
haa
haye laba tigidh u jar shanta baqan yaa imi ka baan ka imi ka gaari aad baxayaa du taagan yahay
imi ka u buuxa waxa banaan tobanka may tobankii ebedka
yaa
tobankii ebedka
sagaalkii ebedka ma banaane
haa
Hello.
Well, hello.